Yeah, 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 yeah. Just slice this alcohol. Yeah, hey, hey. Excuse me, woke up on popo. Excuse me, woke up on the joker. Minta wakoka kaaje. Na wija limbia ganyonyo. Excuse me, woke up on a kolo. Ime sokoro na ngoko. Atubite mongaje. Lodha ni yeni omolo. Watu chikia buti. Atijibutia nanga za uongo. Atijungia sali kama kidenim. Super na nyeni ongongo. Alidem yizo mastoro. Mpaka kaletaka condom. Buti alitoka. Buti excuse me kwenye upa katuni kwa ndoto. Mukatadi dono. Mukatadi angoso. Atulenge usani litaga msoto. Excuse me. Daikwa moron, alinitaka kijani, akanichemsha bongo, alinitaka kijani, nikigeuza Sodom. Excuse me, woke up on popo. Excuse me, woke up on the joker. Minta wakoka kaaje, na wija limbia ganyonyo. Excuse me, woke up on a kolo, ime sokoto na ngoko. Atibutia mungaje, lodha ni yeni omolo. Excuse me, turn your soko. Excuse me, fall on the honga. Yo,
yo. Ule mori one man ami ya melink up na geri sanfi. Mebiro shunta di nyola mindo ni geuze hadi kizazi natia bidi. Juu chini, juhudi ni kama sina mbele wala nyuma ni mecheza chini. Kihudini, look yangu si Gucci, si Prada ni Puma ni kuwa omnipresent. Pro bono kwa hizo magig, hadi wakati squeezy niko absent. Isa nono, kama huna fi, utauma vi. How much weed I smoke? Kauliza ule mso wa senses, I kid I joke. Ikikuja ni zile soli senseless.
Excuse me, woke up on popo. Excuse me, woke up on the joker. Minta wakoka kaaje, na wija limbia ganyonyo. Excuse me, woke up on a kolo. Ime sokoro na ngoko. Atubutia mungaje, lodha ni yeni omolo. Excuse me, woke up on popo. Excuse me, woke up on the joker. Minta wakoka kaaje, na wija limbia ganyonyo. Excuse me, woke up on a kolo. Ime sokoro na ngoko. Atubutia mungaje, lodha ni yeni omolo.